Twende. Niko fresh maniga, niko fiti maniga, nipe mic maniga, niko ready maniga, niko fresh maniga, niko fiti maniga, nipe mic maniga, niko ready maniga. Niko fresh kaki para ya bien, nje ndani mbaka x-ray na shoni korean. Kwa traksa hip hop mimu flip, so ni terezikien. Nasaka mkwanja mashilingi, madola niko maweng. So fresh evidence, checky man in the mirror. Dozi nafunguko utadhani mi Paulo na Sila. Mimi ndio dealer wa mziki, beat na mada makila. Bila milo utatumwa Kenya, mimi ndio King Godzilla. Wacha stress jo my brother, utadedi haraka. Washa kitu, embrace your worries away. Vini rezi matata tuko heavy kara. Business legit apa haku na karata. Present anaona msanii, anakata mguu ya msanii. Anataka kukua msanii, anajaribu ya usanii. Anapata inahitaji usanii, anarudi tu kwa msanii. Na msanii anampa verse, bado sindo set maniga. Niko fresh maniga, niko fiti maniga, nipe mic maniga, niko ready maniga. Niko fresh maniga, niko fiti maniga, nipe mic maniga, niko ready maniga.
Niko fresh kama patko ya mini bad boy. Tan pata kauna ntaka. Plans mingi mingi kama mganga. Niko ndani na misi toki. Na maroga ya mini mrogi. Na double money yo ni emoji. Nikitoka na wantoroka. Na hanga na game kamikonda. Ghetto yondo mpango. Plan kuflip house katatu. Tuko thika tukijenga mavila. Tuko momba tunauza yogomba. Tuko nae tukiuza mangepa. Pata yako uwe frasha kachwani. Mafala bado wana maswali. Chwani nini ati chwani ni nani. Niko fresh manika.
Niko frasha manika.
Nipe mic manika.
Nipe mic manika.
Niko fiti manika.
Niko fiti manika.
Ninatoka manika.
Ninatoka
manika. Niko fresh manika.
Niko fresh manika.
Niko frasha manika.
Niko frasha manika.
Niko ready maniga.
Niko ready maniga.
Ninatoka maniga.
Ninatoka maniga.
Niko na mukuchu. Nikupiga maluku tu. Na kunoki sani fanye. Siezi quest kama kanye. Kanibe intafika basi. Tazi spray kama rashi. Siezi choka kutema. Nyimko kwa tent mna hema. Niko fresh all day. Living my life all day. God niongeze more days. Jukila siku holiday. Yeah.